Wasaaradda Kalluumeysiga Maamulka Puntland ayaa magaalada Boosaaso ku qabatay tababar ku saabsan ka hortagga khataraha musiibooyinka. Tababarkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa ka soo qayb galay furitaankiisa agaasimaha waaxda qorsheynta kalluumeysiga Puntland, mas-uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee Boosaaso iyo ganacsato. Agaasimaha waaxda kalluumeysiga maamulka Puntland Maxamed Saciid ayaa ka waramaya muhiimadda tababarka.
Waxaa halkan u timaadeen tababar aad ku qaadanaysaan waa disaster management, how to manage the disaster. Musiibooyinka seeba loo hortagaa, seeba loo xalilaa, musiibooyinku se maxay yihiin? Musiibooyinku waa mid uu dadku sameeyo abuuro iyo mid bii'adu keento natural-a. Tababarkaas aad qaadanaysaan 2 maalmood oo qaadanaysaan insha Allah. Marka waxaan idinku waaninayaa aqoonta idinka idinku jirtaa, waxa la isweydiinayaana waxa weeye ama laga hadlayaa waa waxaynu maalin walba indhaha ku hayno oo aragno, waa waxaynu inagu samaynay in meelaha maxaa ku yiraahdaa badda kharibno oo wasakheyno, air pollution ka keenno magaalada aynu joogno, inaynu kalluun keenna maxaa ku yiraahdaa wasakhdiisa iyo maqaaxiyaha waxyaalaha wasakhda oo ka soo hara inaynu badda ku shubno, inaynu bacaha kalluunka inu badda ku shubno, kuwaasoo keenaya in kalluunka inaga dhinto. Wasakhda saliidda iyo olyada iyo waxaynu ku shubayno waxay keenaysaa in kalluunkii dhinto sababtoo hawada ayuu ka xirayaa ogadu aan waxyaalaha naturalka oo roobka iyo dabaylaha iyo duufaanada iyo waxaas waa wax natural, ilaahay baa keena, ilaahay baynu ka magangelayna. Laakiin nagu waxaynu abuurayno oo samayno iyanaa dhibaateyn deegaankeenna.
Qaar ka mid ah madasharafta ka soo qayb gashay daafurka tababarka ayaa bogaadiyay,
wuxuu yidhi waa ku faraxsanahay wasaaraddu waxaan ku wada hadalnay ama ku heshiinay inay fuliso oo tababarkan oo kale ka mid ah. Tababarkan muddo yar ka horba FAO waxay ku tababartay 2 shaqaale wasaaradda iyo 2 iskaashatada ah. Marka isla tababarkii TOT ahaan loo gudbinayo, waa ku faraxsanahay inay wasaaradda isla markii ka jawaabtay fulisay.
This information is very important because you as actors, as fishermen, you are experiencing a lot of disasters, climate change, change in seasons, and sometimes it is very difficult to know what to do. So when you come or you bring yourself to learn about this, we believe it will help you to know how to cope or to respond to some of the things to ensure that your livelihoods are preserved.
Wuxuu tababarkan muhiim wuxuu yahay kalluumaysatada, weliba tababarkan adduunka cimiladu waa isbedeshay, waxyaalo badan baa kusoo kordhay. Maxaa la yiraahdaa xeebtii waa kullaatay ama waxaa laga yaabaa maxaa la wasakh badan inay gaartay. Laakiin tababarkan marku wuxuu niga caawinayaa inaad fahantaan aafada ama dhibaatada gaarsiisa gargaar degdeg u fidin lahaydeen. Marka tababarkeena qaadanaysaan aad baa ugu faraxsanahay iskaashatada ama kalluumeysatada la siinayo dadka bulshada Boosaaso joogta.
Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya fahamka iyo ka hortagga khataraha musiibooyinka, kaasi oo ay la kulmaan ganacsatada magaalada Boosaaso.